special, Leo. I want to treat you special, Leo. Leonie Leo, nasty kesho, Leo. You got the African look, ooh. Oh yeah, yeah.
Oh yeah,
oh yeah, yeah.
Oh yeah,
oh yeah. Ka smile kana chocha, ghetto girl Billy Anna Bunga. I will do anything, I will do. Kupata ladha kitunguu kwa chakula changu, muziki kwa sikio langu, rafiki na kipenzi changu, rafiki wasiharibu kati.
I wanna spend my life with you, mimi na wewe pekee. Waliotawala wivu wape macho watembe. Mapenzi taratibu, mimi na wewe tuelekee. Wewe ndo unanitibu, nishike